May thy word stay close to thee.
Wangathi Nkosi izwi lakho lingahlale duze kwakho.
No matter what happens.
Noma ngabe kwenzakalani.
As the choir has sung.
Njengokuba ikhwaya seyiculile.
That will always, whether there's temptation, whether there's difficulty, that we'll always stay close to thee.
Ukuthi noma kufike ilingo, noma kufika ingqinamba endleleni, kwangathi ngaso sonke isikhathi singahlale duze kwakho Nkosi.
And we want to surrender all to thee this morning.
Ekuseni nje Nkosi namhlanje sithanda ukuba sinikele konke kuwe.
The congregation saying, I surrender all.
Ibandla liculile lathi nginikela konke kuwe.
And the question arose to me.
Kwafika umbuzo kimi.
We sing it with a loud voice.
Siyacula lokhu ngezwi elikhulu.
But when it comes to the crux of the matter, how many of us have deceived thee?
Kodwa mase sifike endikimbeni yendaba, bangaka inkosi abakhohlisile.
We do as if we surrender all, but we haven't.
Senza kube ngathi sonke siyanikela ngakho konke kuwena, kodwa Nkosi asikakenzi lutho.
Grant that we may be true to that what we say.
Kwangathi Nkosi esikuphimiselayo singakusho ngeqiniso.
And may thy word, which we accept out of thy mouth, let it be truth, and let us become doers of thy word.
Kwangathi Nkosi izwi lakho esilamukela livele emlonyeni wakho lingaba liqiniso empilweni zethu.
Amen.
Amen.
When you sang, I surrender all, there arose so many questions in my heart and said, have I surrendered my health?
Lapho ngicula ukuthi nginikela ngakho konke enkosini, ngaba nombuzo ukuthi ngabe sinikele ngakho konke yini enkosini, unikele ngisho nangempilo yakho nje.
Have I surrendered my wealth?
Unikele nangengcebo yakho.
Have I surrendered my family?
Ngabe unikele yini umndeni wakho na?
My parents.
Abazali bami.
My children.
Abantwana bami.
My brothers.
Abafowethu.
My sisters.
Obodadewethu.
My friends.
Abahlobo bami.
Have I surrendered everything?
Ngabe nginikele ngakho konke yini na?
I surrender all. We all sang that song.
Sonke siliculile leli culo, nginikela ngakho konke.
Oh, did we deceive the Lord?
Noma mhlambe besiyikhohlisa inkosi.
And we, with our mouth, we say, I surrender all. But when it comes to the doing, we fail.
Lapho ngemlomo wethu sisho sithi siyanikela ngakho konke, kodwa mase kufanele ukuba kufinyelele ezenzweni, kube sibe ngabantu abakhohlisayo.
May we become a people that are true, that become doers of his word.
Kwangathi singaba abantu abaqinisile abenza izwi lakhe.
No matter what it costs.
Noma ngabe kusibizani.
Whether it is my wife.
Noma ngabe unkosikazi wami.
Whether it's my husband.
Noma ngabe indoda yami.
No matter who it is, I surrender all.
Noma ngabe ubani, kodwa ngibe ngonikela konke.
My farm.
Iplazi lami.
My future.
Ikusasa lami.
My bank account.
I-account yami yasebank.
Do I surrender all that the Lord has the say over everything?
Nginikele ngakho konke yini ukuba konke kugcineni inkosi kube yona enezwi lokugcina kukhona konke ngokwami.
And that is my cry for each and every Christian, that we may become doers of his word.
Ukulila kwami ukuthi kwangathi ngaba yilelo nalelo kholwa kube yilokho okufisa kwalo kube yilokho okwenza kwalo ukuba masithi siyanikela kube ngeqiniso.
Before we read God's word, there was something my eyes fell on why I prepared the sermon for this morning.
Singakalifundi izwi lenkosi amehlo ami aye awela kokunye okungithinte kakhulu namhlanje ekuseni ngisalungiselela inkonzo.
I know the internet is a useful instrument for us all.
Ngiyazi ukuthi i-internet kuyinto kuyisikhali esetshenziswa kakhulu usetshenziselwa imphefumulo yethu.
But at the same time, the devil uses it as well.
Sisetshenziselwa izinto ezinhle i-internet kodwa noSathane futhi ufaka unyawo lwakhe asebenzise yona leyo nto leyo ukusibamba futhi.
And my eyes fell on a note which I was handed over in Europe 2 years ago.
Amehlo ame aye awela kuloku ku-internet koma notes engawanikezwa eminyakeni emibili edlule benginikeza lena e-Europe.
And I'd like to read it to you this morning.
Ngithanda ukuthi nginifundeleke lento namhlanje ekuseni.
And the heading of this portion was in a newspaper written in the United Kingdom.
Ihloko ke sale ndaba lena ebise ku newspaper kubhalwe lapha ngenhlangano lena yomhlaba inhlangano yezizwe.
And the heading is Until the Website Parts Us.
Kuthiwa ke ihloko sakhona kuze i website isedlule.
Yeah, parts us.
Ihlukane nathi.
British lawyers see a clear trend. More and more separations occur through affairs in the internet.
Abameli base Britain sebekubone ngokugqamile ukuthi ukwahlukana kubantu abathile kuya ngokuya liqhela impela ibanga ngenxa yezinto ezitholakalayo nezenzakalayo lapha ku-internet.
The boom of online networks like Facebook.
Izinto ezilapha yana ku-internet eziningi-ningi isibonelo nje njengo-Facebook.
Causes an increase of divorce rate in Great Britain.
Kudala lokhu ukudivorsana nokwahlukana kubantu abashadileyo kakhulu kulesi sikhathi lena kwelase-Britain.
Lawyers receive more and more applications from married couples who have found out that their partners have an affair on the internet.
Abameli balene Britain bahlangana kaningi namacala avuliweyo ngabantu abaningi abazofaka amacala ngenxa yezinto abayitholayo lapha ku-internet ukuthi kukhona abanye abantu asebeqomene bathandana kuyo lento le-internet.
With every fifth separation, that is 20%, a Facebook flirt was the cause, said the speaker of a lawyer's chamber to the Daily Telegraph.
Omunye ke umkhulumeli we Daily Telegraph uthi kulokhu kuhlukanisa kulama divorce akhona ake silinganise sithi kubantu abahlana abadivorsayo kaningi omuntu okunye kwalokhu kudivorsana kuqhamuka lapha yana kule internet kubantu abatholakalayo ukuthi lapha kuba ku Facebook sekukhona ukuthandana omathandana sebekhona kuye ezinye zeimbangela edala ukuba abantu bahlukane.
And the tendency grows.
Manje ke lokhu kuyaqhubeka kuyakhula njalo njalo.
Now this was 2 years ago. I wonder what it's like today.
Qaphelani, lento lena yenzeka eminyakeni emibili edlule. Angazi kumanje ukuthi sekukhule kangakanani.
It has become the norm to chat with people over sex, which they actually should not do.
Namhlanje sekuyinto zakhona ukuthi abantu bakhulume nje lapha kule internet ngezinto zocansi, bakhulume nje bayinqumuze indaba obekuyinto ebingenzeki ngaphambili.
Said the managing director of Divorce Online, Mark Keenan.
Umark Keenan, director nomqondisi kulaba bakhuluma ngazo lezi ndaba bakhuluma ngayo le ndaba lena internet, uthi lento sekuyinto yakhona ukuba kwenzeke into efana nale kwahlukana kubantu ngenxa yokuqomana lapha yana kuma internet nako Facebook.
His firm could also bring every fifth divorce in connection with Facebook.
Naye ifirm lakhe amacala amaningi angenayo angena ngoba kukhona abantu asebeqomene lapha yana ngayo le ndaba ye Facebook.
The growing interest of these private communication platforms tempts increasing numbers of people to deceive their partners.
Ukwanda nokujwayela kwabantu ukuthi bakhulume kulezi zinto kule internet ngalendlela sekwenze ukuthi kukhule abantu abakhuluma bengabonani bengazani baze bafikela bethandana khona kudala ukuhlukana nokungethembani kubantu abashadileyo ukuhlukanisa imindeni.
Many bored wives and husbands make contact with their old girl or boyfriends.
Abantu abaningi kulabantu abashadile bathola amathuba manje ukuthi babe baphinde futhi bakhulume nezancinza zabo. Mhlambe omunye umuntu wayeqonywe omunye engakashadi, kanjalo indoda noma inkosikazi yize sebashadile baphinde futhi bavuselele lento eyayikade yenzeke ngaphambili bengakashadi.
Or with their first love.
Noma mhlambe baxhumane nalabo ababethandana nabo ngaphambili kuba bashade.
They contact them and they meet them.
Bayaxhumana nabo, bahlangane nabo.
They even communicate secretly, which does not show on an ordinary computer.
Futhi bayakwazi ukuthi baxhumane ngokusitheleyo, ngokucashileyo, kungabonakali ngisho nakubonakala lana kwikhompyutha.
Facebook has 350 million users and is the most used communication network in the internet.
Lapha ku internet lokho kuthiwa i Facebook sekunezigidigidi ezingamakhulu amathathu namashumi amahlanu abantu abaxhumana kule internet kule network lena abaxhumanayo bazane igidigidi zabantu ngalendlela.
Every second member uses it daily to see what their friends are up to.
Njalo umuntu oxhumeke lento uyafunda njalo abuka abangani bakhe ukuthi benzani, babanjwe kuphi, badlani ngenye indlela, babanjwe yini kuyo le internet lena.
It is terrible to be hooked on such a media.
Kuyinto enzima nelikhuni uma sewubanjiwe wabanjwa ngobhongwane kulento lena kule internet media.
Today it's not only Facebook, there are many others means of communication, whether it's Twitter or whatever they might call it.
Namhlanje ke sekukuningi kakhulu, akusakhulumi nje kuphela ngeFacebook, sekukhona namanye, khona noTwitter, namanye amaninginingi, abantu asebengene shi kulezi zinto.
And people get hooked to it like using drugs.
Abantu sebebanjiwe kulezi zinto, kuhle kwabantu ababanjwe izidakamizwa.
There are people who can't leave their computer today.
Namhlanje khona abantu asebehluleka impela ukuba bahlukane namakhompyutha abo kulesi sikhathi.
They are hooked on it.
Babanjiwe abasakwazi ukwenza okunye.
They sit in front of a computer every spare moment they have.
Ithutshana nethutshana abanalo balisebenzisela ukuhlala la kule computer.
It has become a drug to many people.
Icomputer leni sifana nesidakamizwa kubantu abaningi.
It's the media for pornography today.
Futhi kuyiyo lento lena exhumanisa abantu kakhulukazi nezithombe lezi zobunqunu.
It is the media to make people depart from the ways of the Lord.
Kuyiyo kanye le media lelokhu lokhu xhumana ehlukanisa abantu nezindlela zokuxhumana noNkulunkulu.
How many people do I know who had a good relationship with the Lord?
Bangaka abantu engibaziyo ababezimunye behlangene noNkulunkulu.
They were on fire for the Lord.
Babevuthela inkosi.
They read in the Bible.
Babelifunda iBhayibheli labo.
God could reveal himself to them.
UNkulunkulu wayezibonakalisa kubo.
Today they've become addicted to this computer.
Namhlanje sebefana nokuthi babanjwa ama drugs kule computer lena.
To their cell phone.
Kuma cell phone abo.
To the laptop.
Kuma laptop abo.
And you find school children running around with their cell phone, and they all on Facebook or Twitter.
Uzothola abantwana abaningi besikole bahamba nama cellphone abo, uzobona ukuthi babhajiwe babanjwe yiwo ama o Twitter laba no Facebook.
And it's become a terrible, terrible hindrance to the work of the Lord in each and everyone's life.
Ngaloso zathu lento seyiphenduke yaba isikhubekiso esikhulu emsebenzini kaNkulunkulu ukuba uNkulunkulu awufeze umsebenzi wakhe enhlizweni zabaningi.
And when you sang, "I surrender all," I just thought, I wonder how many of you have surrendered that media in your lives.
Lapho ncula nithi nginikela konke enkosini. Ngiyabuza ukuthi bangaka abantu abanikele nalolo hlobo lokuxhumana empilweni zabo bekunikele kuNkulunkulu.
Who use it only for the benefit of their business, of their schoolwork, or propagating the gospel of our Lord Jesus Christ.
Abakusebenzisela umsebenzi wesikole, abakusebenzisela ukuqhuba ivangeli ngakho, abakusebenzisela mhlambe business.
And when I read this morning, I thought, I've got to phone or get in contact with the Daily Telegraph in London and find out what the statistics say today.
Lapho ngifunda lento ekuseni ngase ngithi ay kumele ukuba ngixhumane futhi nalabo bephephandaba laba bakhiphe lento ukuthi ngibuze ukuthi njengoba lento yenzeka ngonyaka odlule inyaminyakeni emibili edlule i-statistics ibalo zamanje zithini manje bangaka abantu ababanjwe kulento.
In these days, I've been reading the book of Deuteronomy, of Numbers, of Exodus, of Joshua, and of Judges.
Kulezi insuku ngizwa ngiholeleka ekufundeni incwadi lena Deuteronomy, uNumeri, abahluleli.
And I found that there was something in the children of Israel which they wouldn't let go of.
Ngathola ukuthi kukhona esikutholayo kubantwana bakwa-Israyeli ababengafuni ukuhlukana nakhe, ababengafuni ukudedela.
And that was that they wanted to have a comfortable life.
Lokho ababefuna ukuthi bakuthole, babefuna impilo enofonofo.
They wanted things to go their way.
Babethanda ukuba izinto zihambe ngokwendlela yabo.
When God was amongst them and did miracles and satisfied them, everything was well and everyone followed the Lord.
Lapho uNkulunkulu ezibonakalisa kubona ebenzela izinto ezinhle enzimangaliso, umuntu ngaleso sikhathi bethatheka emva kwalokho babonakale bemlandela uNkulunkulu.
But as soon as things went difficult,
lapho ziqala izinto kuba zibe likhuni,
when they didn't have water to drink,
bengenawo amanzi ukuphuza,
or whether they didn't have food enough,
bengenakho ukudla okwanele,
or when they longed for meat,
lapho mhlambe behashukela inyama,
they immediately grumbled against the Lord.
Ngaleso sikhathi babebubula bekhonona phambi kaNkulunkulu.
When things didn't go the way they wanted,
lapho izinto zingahambi ngendlela ababethanda ngayo,
they couldn't surrender that to the Lord.
Babengakwazi ukuthi banikele ngakho khona lokho eNkosini.
They wanted it their way.
Babekuthanda bekufuna bona ngendlela yabo.
And how often do we find we so-called Christians, when things go well, we all are good Christians.
Kungakanani thina maKristu, uma izinto zisihambela kahle, uhamba kamnandi thina, sibonakala samakholwa impela makunjalo.
If we've got enough to eat,
uma sinokwanele ukuba sidle.
If we've got enough money to buy,
uma sinemali eningi ukuba sithenge izinto.
If we are blessed,
uma sibusisekile.
Then we are all good Christians.
Sibonakaleke samaKristu amahle.
But when things go difficult,
lapho izinto kodwa zibonakala zibalukhuni.
When there's hunger,
lapho kubakhona indlala.
When there's thirst,
lapho kukhona ukoma.
Where there's no money,
lapho singenamali.
Where everybody and everything goes against us,
lapho wonke umuntu izinto eziningi ziphambana nathi melene nathi,
we do exactly that what Israel did in days of old.
Senze incimishi lokho okwakwenziwa ngabantwana bakwa-Israyeli ngaleso sikhathi.
And so often when things go well with us, when God blesses us, we tend to become lax.
Uma uNkulunkulu esibusisa, uma uNkulunkulu esenzela izinto ezinhle, khona ke sibonakala sabantu abancibikele, abantu abakhululekile abathanda ukukhonza iNkosi.
It's always like that. When things don't go well, we seek God's face.
Kaningi kunjalo, uma izinto zingasihambeli kahle, kuba yilapho sifuna khona ubuso bukaNkulunkulu.
Then we remember there is a God in heaven.
Bese sikhumbula ukuthi kambe ukhona uNkulunkulu ezulwini.
But if it goes well with us,
kodwa uma kusihambela kahle,
then we tend to forget it.
Siba ngabantu abalibalayo abakhohlwayo.
Then we create our own gods.
Bese sizakhela onkulunkulwana bethu.
And we start worshipping our own gods.
Siqaleke manje sizikhonzele labo onkulunkulwana bethu.
Whether it is my wish,
noma ngabe kufisa kwami,
whether it's my money,
noma ngabe imali yami,
whether it is my motor car,
noma ngabe kuyimoto yami,
whether it is my wealth,
noma ingcebo yami,
whether it's my friends,
noma abangani bami,
no matter what it is, we tend to worship things which have no value.
Noma ngabe kuyini, siba ngabantu abaphenduka bakhonze lezo zinto lezo ezingathi shu.
Here in Judges, which will be our text this morning, we read the following.
Lapha encwadini yabahluleli okuyisona sahluke siyofunda kusona namhlanje ekuseni sifunda lokho kulandelayo.
We read that the Lord was with his people for 40 years in the wilderness.
Sifunda ukuthi inkosi yayinabantu bayo ehlane izinsuku ezingamashumi amane iminyaka engamashumi amane.
And we see that eventually they arrived at a place opposite of Jericho.
Sithola ukuthi bayafika endaweni emelene neJericho.
They experienced all the wonder workings of the Lord.
Bahlangana nezinto eziningi ukusebenza kaNkulunkulu ngaleso sikhathi.
How the Lord led them out of Egypt.
Lapho uNkulunkulu abakhipha ezweni laseGibithe.
How he did miracles for them in the wilderness.
Lapho uNkulunkulu azenze imangaliso ehlane.
I don't want to touch on those points where they grieved God and God was angry with them.
Angithanda ukwathinta amaphuzu lapho bamdumaza uNkulunkulu, bamcunula uNkulunkulu, uNkulunkulu wamelana nabo.
I want to take you to the place where they were going to cross the Jordan into the promised land.
Ngithanda ukufinyelela kule ndawo lapho kwakumele ukuthi bawelele ngaphesheya kweJordan.
And we read in Judges chapter 2.
Sifunde encwadini yabahluleli sahluko sesibili.
From verse 1.
Kusukela evesini lokuqala.
Then the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I led you up from Egypt and brought you to the land of which I swore to your forefathers, and I said, I will never break my covenant with you.
Ingolosi kaJehova yakhuphuka eGilgali yaya eBhokimi yathi ngani khuphula eGibhithe nginilethile ezweni engalifungela oyihlo ngathi angisoze ngaphula kuze kube phakade isivumelwano sami nani.
And you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down their altars, but you have not obeyed my voice. Why have you done this?
Kepha anikwenzanga, anikwenza isivumelwano nabakhe kulelizwe, niyakudiliza amaltare abo, kodwa anilalelanga izwi lami, nenzeleni lokho na.
Therefore, I also said, I will not drive them out before you, but they shall be thorns in your side, and their gods shall be a snare to you.
Ngalokho ngithi manje, angiyukubaxosha phambi kwenu, kepha bayakuba sezinhlangothini zenu, onkulunkulu babo babe lugibe kini.
In Joshua chapter 10, we read
ngoka Joshua isahluko seshumi
from verse 19
kusukela evesini leshumi eshiyagalolunye.
Do not stay there yourselves, but pursue your enemies, attack the rear guard, do not allow them to enter their cities, for the Lord your God has delivered them into your hand.
Joshua isahluko seshumi verse 19. Kepha ningemi nina, qoshani izitha zenu, nibulale ezingameva, ningazivumeli ukuba zingene emizini yazo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu uzinikele esandleni senu.
Then it happened, while Joshua and the children of Israel made an end of slaying them with a very great slaughter, till they had finished, that those who escaped entered fortified cities.
Kwathi lapho uJoshua nabantwana bakwa-Israyeli sebeqedile ukubaceka ngokuceka okukhulu kakhulu baze baqedwa, insali yabo nokho isingenile emizini ebiyelweyo.
God had commanded Joshua, when he gets into that promised land, that he should kill every person, man, woman, children, oxen, sheep, donkeys, everything that is alive must be killed of the enemy.
UNkulunkulu wamyala uJoshua wathi mawusungenile ezweni lesethembiso khona ke uyabulala yonke into oyifumanayo khona abancane nabadala ilwane imbongolo konke konke khona ungahawuke lutho ungashiyi lutho.
And we read that Joshua and Israel did that.
Sifunda ukuthi uJoshua nabakwaIsrayeli ngempela imbala bakwenza lokho abakutshelwayo.
Except for those few that escaped.
Kuthiwa ngaphandle kwaleyo ngcosana leyo eyaphunyulayo.
You know, and I thought to myself, doesn't that reflect our lives?
Batempilweni yami how? Lokhu ngabe akuqondani na khulumini ngqo lokho kwenzeke empilweni zethu na?
Yes, we kill everything that is in front of us.
Yebo siyabulala sibhubhise konke okuphambi kwamehlo ethu.
But those that escape us.
Kodwa lokho okuphunyukayo laba basibalekelayo
we let them live.
Siyabadedela bona ukuba baphile.
And that's why so many Christians, they come along and they say, why is it that my life, that I can't get victory over this and over that?
Ingakho abantu abaningi befika bethi kungani empilweni yami ngingakuboni ukunqoba ngehluleka ukunqoba lokho ngehluleka ukunqoba lokho yana sisiphi sizathu na?
Israel even were taught how to do it.
AbakwaIsrayeli baze bafundiswa ukuthi kwenziwa kanjani lento.
Before Joshua led them over the Jordan,
lapho Joshua engakabaweliseli iJordane,
when they were in the plain of Moab,
lapho besesemathafeni kwaMoab,
God used this time that Joshua should teach Israel.
UNkulunkulu wasebenzisa lesi sikhathi ukuze uJoshua akwazi ngasi ukuba afundisa abakwaIsrayeli.
And he taught them to wait upon the Lord.
Wabafundisa ukuba balinde, balinde iNkosi.
They waited upon the Lord, that the Lord should go ahead of them, that the Lord should lead and guide them.
Wabafundisa ukuba balinde, bakwazi ukulinda ukuthi iNkosi ihambe ngaphambili, bangazenzeli nje izinto.
And in God's word we read that Joshua even prepared them for battle.
Sifunda futhi ukuthi uJoshua kuthiwa wabalungiselela ngisho ukulwa.
He told them of all the experiences Israel encountered from the day they came out of Egypt to this very day where they stand in front of the River Jordan.
Kuthiwa baba abantu abakhumbuzekayo ukuthi uNkulunkulu wabakhipha kanjani wabahola kanjani benqamula ulwandle libomvu ebahola uNkulunkulu ebakhipha ekhluphekeni kwabo kuze kuyofika la kule ndawo ngaphambi kokuba bawele iJordan.
Only when they were ready God told Moses to proceed Joshua to proceed.
Lapho ke sebelungele uNkulunkulu wamyala kuJoshua ukuthi batsheleke manje baqhubekele phambili.
Only when they were ready.
Kwenzeka kuphela ngalesi sikhathi sebelungile.
And dear friends, we have been taught for how many years already? We've got his word in front of us, and how many sermons have we set? We know exactly. We know how to wage war.
Thina ke bazalwane sesifundiswe kangakanani zingaki inkonzo sewaziswa zingaki intshumayelo sawaphunselinselelo ngazo zingaki ifundiso waziswa utshelwa okumanje ngafuneka kufunakale ngabulwazi lwethu luningi kangakanani.
For how many years has the Lord been speaking to us, showing us, telling us, teaching us?
Mingaki iminyaka uNkulunkulu ekhuluma nathi esikhombisa esifundisa esiqondisa.
And we read that when they were ready.
Sifunda ukuthi lapho sebelungele.
We read that Joshua led them across the river into the promised land.
Kuthi uJoshua abahola ebaholela ngaphesheya ukube bayodla laphana izwe lesethembiso.
And when they entered the promised land, what did they do? They had to conquer their enemies.
Lapho bengena befika ezweni lesethembiso kwakumele ukuba banqobe izitha zabo.
And we so often, when we think we have crossed the Jordan, when we have surrendered our lives to the Lord, then it's plain sailing.
Kalula sicabanga ukuthi thina awu mangabe sesinikele enkosini sesiwelile iJordane awu kusho ukuthi sesowela kamnandi sigwedle kamnandi akusekho inkinga manje.
Then we can sit down and relax.
Bese sibe abantu abakhululekile sithi ayisekho inkinga.
And it's exactly the opposite to that what we read in the Bible.
Kanti kuphambene kakhulu nalokho esikufunda eBhayibhelini.
It is only then that we go into war.
Uma sekwenzeke konke lokho, kusuke sekuyilesi sikhathi ke lapho sekumele uba singene ke manje empini.
It is only then that we have got to fight and conquer our enemy.
Kuyilapho sekumele ukuba silwe sinqobe isitha sethu.
And when we read in the book of Joshua, we read them how he defeated one king after the other.
Lapho sifunde encwadini kaJoshua, siyafunda ukuthi uJoshua wabulala amakhosi enye emva kwenye.
And it was a struggle. They had to fight for every inch where they walked.
Kwakumshikashika lowo okwakumele ukuthi balwe isikhathi nesikhathi kulempi ababebhekene nayo.
Why do we Christians become despondent when things go difficult? We want to give up.
Kungani thina maKristu uma izinto ziyayijeya ziqine kube ngathi sifuna ukushiya phansi singasafuni ukuqhubekela phambili?
Are we like Israel that they long back to Egypt?
Sifana ncimishi yini noIsrayeli yena owayefuna ukubuyela emuva eGibhithe na?
What kind of soldiers are we?
Thina singamasosha amabutho anjani na?
What kind of Christians are we?
SingamaKristu ahloboloni na?
We have got to be prepared to go into war. We've got to be prepared to fight. We've got to be prepared to conquer.
Simele ukuba sibe ngabantu abalungele ukuba sempini, sibe ngabantu abalungele ukulwa, sibe ngabantu abalungele ukunqoba.
And many Christians tend to throw in the white towel.
Abantu abaningi, amaKristu amaningi, mabefika kule ndawo kube ngathi impela baphosa ithawula bethi hayi siyehluleka.
They say we can't, it's too difficult.
But siyehluleka kunzima kakhulu kulukhuni kakhulu.
We say the Lord has forsaken us.
Sithi hawu uNkulunkulu ushiyile.
The Lord isn't with us anymore.
Sithi hawu uNkulunkulu kasekanye nathi.
We've lost everything.
Silahle yonke into.
What's the good of carrying on?
Sithi kunakusiza kuno qhubekela phambili.
That's why Joshua taught these people on the plains of Moab how to fight, how to conquer.
Ingakho uJoshua afundisa laba bantu emathafeni akwaMoab ukuthi bakumele ukuthi balwe kanjani, kumele ukuthi babhekane kanjani nesitha, kumele futhi ukuthi basinqobe kanjani.
I'm sure when they saw across the river and they saw the promised land, they, Israel, was eager to get across.
Ngiyaqiniseka ukuthi lapho bewe bezowela iJordan, belibona iKenan, babe maganga ukuthi ngempela sesiyangena manje eKenan.
But the Lord said, Joshua, you can't take them across. You've got to teach them. You've got to train them that they are true warriors of Christ.
UNkulunkulu wathi Joshua, manje akusona isikhathi sokwenza njalo. Kumele ukuthi ume bafundise, baqeqeshe ukuze mabeya lapha yena bazi ukuthi yini okumele bayenze.
And that is one of the most difficult things for us Christians. We can't wait.
Kuyileyo nkinga yethu ke thina maKristu, siyehluleka ukulinda.
We always want to have it now.
Sithanda ukuba into mayenzeka sithi ayenzeke manje.
And we forget that God has a time for everything.
Sikhohle ukuthi uNkulunkulu washo wathi kukhona isikhathi sazo zonke izinto.
Moses, he spoke about our Savior, Lord Jesus Christ.
UMose wakhuluma ngendaba yomsindisi wethu uJesu Kristu.
But he had to wait 2,000 years before Christ was born.
Kodwa kwakumele ukuba alinde iminyaka ezinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuba uKristu azalwe.
And that is the thing we Christians have got to learn.
Yiyo kanye ke leyo nto thina maKristu okumele ukuba sifunde.
That we wait upon the Lord.
Ukulinda silinde kuNkulunkulu.
That we are quiet.
Sibe ngabantu abathule.
And let the Lord attain his purpose with each and every one of us.
UNkulunkulu afeze intando yakhe nenhloso yakhe ngomuntu nomuntu phakathi kwethu.
Not that we look at our neighbor, that we look at others and we find fault with our brothers and sisters and say they're not prepared, they don't put their all into it, and we forget that I have got to be ready to go into war.
Hayi ukuthi sibukane nabanye abantu, sibukane nabanye abafowethu nodadewethu, usibanibani akafakile amandla, usibanibani akayimisele, usibanibani akenzi lokho, bese sikhohlwa yilokho okusemqoka uNkulunkulu athema sikwenze.
I have got to be ready.
Kumele ukuthi mina ngibe umuntu olungile nolungele.
Am I fully trained?
Futhi ngibe umuntu oqeqeshwe ngokugcwele.
Have I been taught the ways of the Lord?
Ngifundisiwe yini izindlela kaNkulunkulu na?
Have I been taught how to fight, how to attack the enemy?
Ngifundisiwe yini ukuthi kuliwa kanjani futhi ke sihlaselwa kanjani isitha na?
That I'm prepared to meet any situation in my life.
Ukuba ngaleyo ndlela ngibe umuntu olungele noma ngabe kuthiwa uhlangabezana nesimo esinjani empilweni kodwa akwazi ukuma.
No matter from what side the enemy comes and attacks, that I'll be ready. I'll be fully equipped to be able to overcome and conquer the enemy.
Kungasho lutho ukuba isitha siqhamuka ngapi, siqhamuka ngaluphi uhlangothi, kodwa mina ngiyumuntu olungele ukuba noma siqhamuka ngaluphi uhlangothi, ngisilindile, ngisilindele futhi.
And that's why the Lord is using his ways to attain his purpose with you and me.
Ingakho inkosi isebenzisa izindlela zayo ukuba ifeze okuyinhloso yayo ngawe nangami.
In verse 13 of Judges chapter 2 we read, they forsook the Lord and served Baal and the Ashtoreth.
Incwadi yabahluleli isahluko sesibili verse 13 kuthiwa bamshiya kuJehova bakhonza oBhali no Ashitaroti.
You see, when they had conquered the enemy, they saw the good things, or they saw the beautiful things which their enemy had.
Lapho sebenqobile izitha zabo baqala ke manje babona izinto ezinhle izitha zabo ebezinazo kule ndawo.
And God had told them to destroy everything, to burn everything, not to let a thing behind.
Ingani uNkulunkulu beshilo ukuthi bachithe yonke into, bashise yonke into, bengashiki lutho osabonakalayo kule ndawo.
You know, when I read this, I just thought to myself, how quickly were Israel influenced by their enemies?
Lapho ngifunda le ndaba ngathi hawu Israel kwashesha kangakanani ukuba athatheke athathwe izinto zezitha zakhe kangaka.
And how quickly Israel was attracted to that which was beautiful in their eyes.
U-Israel masinyane useyathatheka ngalokho akubonayo emehlweni akhe.
And that's why we Christians, we've got to be on guard. We've got to be on fire and destroy everything of the enemy.
Thina maKristu kumele ukuba sivuthe sibe semandleni, uvuthe umlilo kaNkulunkulu ukuba siqaphelisise sichithe konke okungokwesitha empilweni yethu.
And that is our problem.
Ileyo nkinga yethu.
That we allow things in our lives which seem pleasant to us.
Ukuthi sivumela izinto empilweni zethu esibona sengathi zizosijabulisa.
That we allow things in our lives which we don't take seriously.
Sivumela izinto empilweni zethu esingayishaya imkhuba empilweni zethu.
Oh, if I get angry, if I lose my temper, if I do things which I shouldn't do, it's not so serious.
Uma ngifikela ukucasuka ngithuthela ngithi hayi lokhu into yakhona nje akuyona into enzima kakhulu ngingakushaya imkhuba nje lokho.
Instead of killing that.
Esikhundleni sokuba ngiyibulale lento.
You know, when I read this, I just said in my heart, Lord Jesus, grant that I will never worship other idols.
Lapho ngifunda lento ngibe nomkhuleko enhlizweni yami ngathi hawu Nkosi ngisize ukuba ngingakhonzi iThixo empilweni yami.
And when you congregation sang, I surrender all.
Nani bandla lapho nicula nithi nginikela ngakho konke.
I was challenged.
Ngaleyo ndlela ngiphoselwe inselelo nami.
And I said, Lord, do the people realize what it means to surrender all?
Ngathi hawu Nkosi abantu bayaqonda yini ukuthi kusho ukuthini ukunikela ngakho konke na?
My ways.
Indlela zami.
The way I think.
Indlela engicabanga ngayo.
The way I'm taught.
Indlela engifundiswe ngayo.
The way I grew up.
Indlela engikhule ngayo.
And I've mentioned already my parents.
Ngishilo phambilini ngathi abazali bami.
That I worship my parents, that I put them before the Lord.
Ukhona ukuthi umuntu akhonze abazali bakhe ababeke phambi kwakhe noNkulunkulu.
That I worship my ancestors before the Lord.
Ngikhonze abangasekho, ngikhonze amadlozi kwabekelana ngaphambi kaNkulunkulu.
Instead of worshiping Jesus Christ.
Esikhundleni sokuba ngikhonze inkosi uJesu.
Is Jesus Christ the first in my life?
UJesu Kristu ngoqala yini empilweni yami na?
That my whole life circles around him who died for me.
Ukuba ngalokho impilo yami izungezwe izungeze lapha kulowo owangifelayo nowabethelwayo ngenxa yami.
Are there things in my life which I worship?
Zikhona yini izinto empilweni yakho oyikhonzayo na?
Friends.
Abangani.
Boy, girl.
Abafana, amantombazane.
What is the most important thing in my life?
Yini emqoka kangaka empilweni yami na?
Marriage.
Umshado.
I want to get married.
Ngifuna ukushada.
And it's not the Lord Jesus.
Akusiyena uJesu ophambili.
Instead of saying, Lord Jesus, I belong to you and I don't want anything else but Christ in my life.
Esikhundleni sokuthi Inkosi mina ngifuna wena, ngifuna lutho olunye kuphela uJesu Kristu empilweni yami.
And God was angry with them.
UNkulunkulu wabathukuthelela.
And in verse 20 we read, then the anger of the Lord was hot against Israel. And he said, because this nation has transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and has not heeded my voice.
Ebesile amashumi amabili kusisahluko sesibili kubahluleli kufundeka kanjena ukuthi intukuthelo kaJehova yabavuthela uIsrayeli wathi ngokuba lesisizwe seqile sivumelwano sami engaba yalangaso yise singalalelanga izwi lami.
God had said, kill your enemy. Let not a soul live. Destroy them.
UNkulunkulu wayethe bulala chitha isitha sakho angabibikho lutho okuphefumulayo kuyosala lapha.
And all the idols, destroy them, burn them.
Zonke ithixo zibulale shise.
But they didn't obey.
Kodwa balalelanga.
They didn't listen.
Abazange banakisisa amazwi enkosi.
Although God gave them victory.
Yize uNkulunkulu ayebanikeza ukunqoba.
Although God allowed them to conquer their enemies.
Yize uNkulunkulu ayebanikezile bavumela ukuba banqobe izitha zabo.
And maybe you as well can talk about what the Lord has done for you.
Nawe mhlambe khona ongaqhakambisa lokho uNkulunkulu akwenzele khona.
How he set you free of things.
Ukuthi uNkulunkulu ukukhulule kanjani kwezinye izinto.
How you were able to conquer things.
Nanokuthi lezo zinto wayinqoba kanjani empilweni yakho.
But there were things which you left behind.
Kodwa kwaba khona izinto owazishiyayo.
Insignificant little things.
Mhlawumbe izinto ezinganakekile ezibukeleka phansi, ezinganakekile nje.
And you didn't destroy them.
Azange uchithe, azange ubhubhise lokho.
You didn't obey my word to the full.
Azange ulilalele izwi lami ngokupheleleyo noma ngokugcweleyo.
And we read, and the anger of the Lord was hot.
Sifunda ukuthi intukuthelo kaNkulunkulu yabavuthela abakwaIsrayeli.
And in verse 21 we read, I also will no longer drive out before them any of the nations which Joshua left when he died.
Ebesile mashumi amabili nanye uthi uNkulunkulu angikuphinda ngixoshe phambi kwabo noyedwa walezo zizwe azishayayo uJoshua ekufeni kwakhe.
Maybe it reflects your life.
Mhlambe lento ichaza ncimishi impilo yakho.
You say, I forsook the things of this world.
Mhlambe wena uyasho ukuthi mina sengadela izinto zalelizwe.
Maybe you even crossed the river Jordan.
Mhlambe futhi sewawela umfula iJordani.
And you went into the promised land.
Mhlambe waya ezweni lesethembiso.
And you weren't on guard.
Kodwa nokho ube umuntu ongaqaphele.
You started worshipping other idols.
Uqalile manje wakhonza ezinye izithixo.
Oh dear friends, I want you to test yourselves this morning. Are there any idols? You might say, there's no idol in my life. And I challenge you, be quiet before the Lord and see whether there isn't an idol in your life.
Mhlobo wami, ngithanda ukuthi ngikuphosele inselelo namhlanje. Azikho yini izithixo owayishiyayo empilweni yakho? Mhlawumbe uthi wena hayi akukho mina okunjalo empilweni yami, kodwa akukho yini okwasalayo ngalesi sikhathi kubulawa kubhubhiswa izinto empilweni yakho na?
And especially you mothers,
kakhulukazi nina bomama,
tell me, what's your relationship towards your children?
Awungitshele bunjani ubudlelwane bakho maqondana nezingane zakho?
Is Jesus first?
Ngabe uJesu ngokuqala?
Your relatives, is Jesus first?
Ehlotsheni zakho ngabe uJesu ngokuqala?
Your friends, is Jesus first?
Abangani bakho ngabe uJesu ngokuqala na?
Maybe that is your trouble. You didn't destroy that idol.
Mhlambe inkinga yakho. Mhlamba zanga usibhubhise leso sithixo.
It might be your will.
Mhlamba intando yakho.
Everything's got to go according to the way I think.
Yonke into kumele ukuthi ihambe ngendlela wena ocabanga ngayo.
The way I was taught.
Indlela lena wena owafundiswa ngayo.
The way I did things.
Indlela mina engenza ngayo izinto.
I've been taught that way.
Ngafundiswa ngalendlela.
And that thing becomes an idol.
Lento bese iphenduka yaba ibe isithixo.
And I worship it.
Ngikhonza yona ke manje.
And I live for that.
Ngiphilele leyo nto.
I don't live for Christ anymore.
Angisamphilele uJesu manje.
There is no Christ seen in your life anymore.
UJesu akasabonakali egqamile empilweni yakho manje.
Your actions, your success is more important, has taken the place of Jesus.
Impumelelo yakho kulokho okwenzayo waphumelela khona kuyikhono sekuthatha indawo kaJesu empilweni yakho.
And everything that becomes more important to you than Jesus is an idol.
Leyo nto ke emqoka kuwena kunoJesu qonda lento ukuthi leyo nto isithixo.
Oh my calling has become an idol to me.
Ubizo lwami seliphenduke loba isithixo kimi.
That is more important than the will of my Lord and Savior Jesus Christ.
Ubizo lwami sekuyilona olumqoka kakhulu kunentando kaNkulunkulu Jesu Kristu.
In verse 22 we read, so that through them I may test Israel, whether they will keep the ways of the Lord to walk in them as the fathers kept them or not.
Verse 22, ukuze ngivivinye ngazo uIsrayeli uma beyakugcina indlela kaJehova ukuba bahambe ngayo njengalokho yise bebeyigcina noma cha.
Therefore, the Lord left those nations without driving them out immediately, nor did he deliver them into the hands of Joshua.
Ngaleyo ndlela uNkulunkulu akabaxoshanga lezi zizwe abayifica phambili noma sebehamba na uJoshua.
Maybe that reflects your life. That reflects my life.
Mhlambe lokho kusivezela kusiqhamisela impilo yakho, mhlambe impilo yami.
That you say, why is this still in me? I don't want it, but it's there.
Mhlambe uyabuzana, kungani lento isatholakala empilweni yami noma ngithi ngenzani kodwa isaqhamile yabonakala lento iyaphila kimi.
Because the Lord has allowed that in your life because you didn't kill it.
Ngoba uNkulunkulu uyivumele kuba igqame ibe njalo empilweni yakho ngoba awuyibulalanga.
And it is like that throughout the Old Testament.
Kunjalo nje mawubheka iTestament elidala izinto zimi kanjalo nje.
People, they saw their mistake.
Abantu bawabona amaphutha abo.
And they knelt down before the Lord and they cried for mercy.
Beza baguqa phambi kaNkulunkulu befuna umusa kaNkulunkulu.
And when it went well, they forgot the Lord.
Lapho konke sekubahambela kahle bakhohlwe futhi uNkulunkulu.
You have this up and down life.
Bese ubona lempilo ke manje umuntu uyakhuphuka uyehla uyakhuphuka uyehla.
When the sun is shining, everything's good.
Lapho ilanga likhanya ngamandlalo yonke into ihamba kahle.
Oh, but when there's a thunderstorm, then I'm a thunderstorm.
Lapho kukhona isangqomo awu nami sengikuleso sangqomo leso.
This up and down in your life.
Bese kuba khona lokho kwehla kwenyuka kwenyuka kehle empilweni yakho.
There is no victory in your life.
Akusekho unqoba empilweni.
That no matter where you are, no matter what you meet, that you stay victor in the sight of our Lord and Savior.
Noma ngabe kuphi, noma ngabe wenzani, ubonakale njalo ungumuntu onqobayo emehlweni eNkosi yethu Jesu.
And we see that throughout the Old Testament.
Lokhu siyakubona eTestamenteni njalo masifunda eTestamenti elidala.
And the Lord Jesus, God the Son, saw this, how mankind failed.
Inkosi uJesu yakuphawula ukuthi umuntu womhlaba uhluleka kangakanani.
And he came to God the Father and God the Holy Spirit and said, I am prepared to make a sacrifice that the people may be saved and live a victorious life.
Nangu uJesu eya kubaba ethi mina ngilungele ukuba ngizidele ngihlatshwe ngikwazi ukuthi ngisize umuntu ngisindise umuntu obhajiwe nomuntu ozobhupha ngalendlela.
And whoever accepts me I will save.
Ilawo nalo ozongamukela ngiyomsindisa.
Whoever allows me to come into his life.
Ilona lo ngivumelayo ukuba ngene empilweni yakhe.
I will change his life.
Ngoyiguqula impilo yakhe.
The old will pass away and everything will become new.
Okudala kuyodlula bese kubonakala okusha.
Where I will be on the throne.
Lapho mina ngiyokwenziwa ngibe sesihlalweni.
Where I will have the say in the life of my people.
Lapho mina ngiyovunyelwa ukuba ngibe negama lokugcina empilweni lalowo muntu.
I will be their king.
Ngiyoba inkosi yakhe.
I will be their master.
Ngiyoba inkosi yabo futhi.
I will be their savior.
Ngiyoba umsindisi wabo.
And whoever puts me first in his life, I will grant victory and he'll conquer the whole world.
Ilona lo ongibeka phambili eqaleni empilweni yakhe ngiyoba umnqobi wakhe unqobeli wakhe ngiyoba inkosi yakhe.
And that's why that song which you sang, I surrender all, touched my heart and I said, Lord Jesus, if we mean that what we sung just now, we'll go out of this hall and we'll be a changed people.
Ingakho ngisho ngithi icula liculile njengebandla lithintile inhliziyo yami ngathi inkosi uma lokho besicula ngenhliziyo siyophuma kulenkonzo kuleli hholo singabantu abashintshiwe.
You know, and the Lord looks at our heart.
Uyaqonda yini ukuthi inkosi iphawula ibheka impilo zethu na inhliziyo yethu.
He doesn't listen to that what we say with our mouth.
Akalaleli nje lokho esiphimisela ngemlomo wethu.
He doesn't see what we think.
Akabuki nje lokho esicabangayo.
He sees our heart.
Yena ubuka inhliziyo yethu.
The deepest depths of our being.
Ukujula nenjola yalokho thina sikhona.
Whether we truly crown him as Lord and God.
Uma ngeqiniso siyambeka simphakamisa simqhelise njengenkosi noNkulunkulu.
Where he's got full say over our lives.
Lapho yena ezokwazi ukuthi abe negama lokugcina empilweni zethu.
That we don't do a thing without him.
Lapho singeke senze lutho ngaphandle kwakhe.
That we say, Lord, now, in this situation, what must I do?
Lapho ngizothi inkosi, kulesi simo engibhekene naso, kumele ukuba ngenzeni na?
And he said, I'm going to make it still easier for them. I'm going to send them God the Holy Spirit to come into their lives, who will lead them into all the truth.
Lapho yena athi, hayi, ngisazobenzela ukulula, ngisazobathumelela umduduzi moyo ongcwele, okuyena ezobahola, abatshele abazise lokho okumele ukuba bakwenze.
To make it easy for them to glorify the Son.
Ukuba ngibenzele kube lula kubona ukuba bayikhazimulise indodana kaNkulunkulu.
To make it easy for them to crown me as the first in their lives.
Ukuze kube lula kubona ukuba bangiqhelise bangenze ngibe inkosi empilweni yabo.
And the Lord is inviting us this morning.
Inkosi yasimema namhlanje kuseni.
And he says, I want to come into your life.
Uthi ngiyafuna ngiyafisa ukungena empilweni yakho.
I want to become the king in your life.
Ngithanda ukuba ngibe inkosi empilweni yakho.
Not in your mouth, but in your heart, where your whole nature will be turned upside down, where your whole teaching and whatever you have will have no value anymore, where I'll become the first in your life.
Lapho imvelo yakho iyoguqulwa ngokupheleleyo. Lapho konke okufundisiweyo kungasoba kusasho lutho, kuphela lokho uNkulunkulu azokwazi ukuthi yena akufundise khona.
Parents,
bazali,
what about your children?
Iy'ngane zakho zinjani na?
Who's first in your life?
Ubani omqongo oqala empilweni yakho na?
Can you entrust them to the Lord?
Ungakwazi yini ukuthi iy'ngane zakho uzinikele zonke eNkosini na?
Can you say, Lord, you are the greatest in my life?
Ungasho yini wena ukuthi Nkosi wena wena omkhulukazi empilweni yami?
Can you say, Lord Jesus, I'm not concerned about this or that. I'm only concerned about one thing, that you are glorified in my name.
Lapho uzosho ukuthi Nkosi Jesu angisahluphekele lokhu nalokhu, kunye ngihluphekele uma wena uyokhazinyuliswa empilweni yami.
Where it doesn't go according to my feeling.
Lapho ungasahambe ngemizwa yami.
Where it doesn't go according to my wishes.
Ungasahambe ngezifiso zami.
Where it doesn't go according to my well-being.
Kungasahambi ngokuvela nangokugqama kwami nesimo sami.
Where it doesn't go according to my health.
Kungasahambi nangokwempilo yami.
To my wealth.
Imfingcebo yami.
To my ways.
Indlela zami.
But that you will be glorified.
Kuphela kuba wena Nkosi ukhazinyuliswe.
That everything will go according to your wish and to your plan.
Ukuba zonke izinto zihambe ngokweplani lakho nangokwamasu akho.
And I surrender all.
Ngakho ke ngilikela ngakho konke kuwe.
I want to kill the enemy.
Ngithanda ukuba ngibulale isitha.
Everything which displeases thee, Lord, I want to annihilate. I want to kill it.
Ngifuna ukuchitha, ngifuna ukubhubhisa, ngifuna ukubulala konke ongahambisani nawe kwisilingiso kuwe.
Who am I? What am I? Dust. Tomorrow the maggots will eat me in the grave.
Bengiyini, ngiyini mina? Uthuli nje nokudla kwempethu ezodlwa impethu kusasa.
All my importance, no matter how great and big I think I am, I'm nothing. It's only Jesus.
Noma ikuphi engicabanga ukuthi kumqoka noma ngimqoka ngakho la ngibona khona ukuthi akulutho okumqoka iNkosi uJesu empilweni yami.
I don't want to be told.
Angithandi ukuthi ngifundiswe.
I don't want people to reprimand me.
Angithandi futhi ukusolwa abanye abantu.
I don't want people to think bad of me.
Angithandi ukuthi abantu bacabange kabi ngami.
And I'm worshipping these things.
Bese ngaleyo ndlela ngiyayikhonza lezi zinto.
Instead of crowning the Lord, Lord and God in my life.
Esikhundleni sokuthi ngiphakamise, ngiqhelise lenkosi, ibe uNkulunkulu, ibe inkosi empilweni yami.
And that is what the Lord Jesus has come for.
Yilokho inkosi uJesu eyakufikela yakuzela emhlabeni.
To save me.
Ukusindisa mina.
To the uttermost.
Angisindise ngokupheleleyo.
That I in truth may sing, I crown him Lord of all.
Ukuba ngeqiniso ngisho ngithi ngiyamqhelisa uyinkosi umsindisi wami.
That there's nothing else in my life which is important except that I may glorify my Lord and Savior who forsook heaven to come down on earth to save me. A wretched sinner.
Kungabikho lutho ngizobona kumqoka kimi. Konke ngishaya indiva. Ngithi kuphela ngifuna kuphile lowo owadela izulu weze emhlabeni ukuba zosindisa mina, mina sona esikhulukazi.
That I in truth may crown him my Lord and Savior.
Ukuba ngeqiniso ngimqhelise ngithi inkosi umsindisi wami lo.
Kill your touchiness.
Bulala lento ukuba wena ube umuntu olinyazwa ubala.
Oh, I can be so touchy.
Oh, khona abantu abalinyazwa ubala. Sekwenzeka into ethile ngesebelimele.
I'm so easily I'm disappointed.
Kalula nje into ewubala usuphoxekile njalo.
Instead of saying, Lord, I'm only concerned about one thing, to glorify thee.
Esikhundleni sokuthi hawo Nkosi ngihluphekela into eyodwa ukuba kuphela ngiqhelise wena.
In every situation in my life, that you will be king and Lord in my life.
Kunoma isiphi isimo empilweni yami, wena wenziwe ube inkosi nomsindisi empilweni yami.
May God help us.
UNkulunkulu ngathi ngasiza.
Let us pray.
Asikhuleke.
Lord Jesus.
Nkosi Jesu.
We sang, I surrender all.
Siculile sathi Nkosi sinikela ngakho konke kuwe.
We heard of Israel.
Sizwile Nkosi ngaba kwaIsrayeli.
How they surrendered everything to thee.
Nanokuthi banikela kanjani ngakho konke kuwe.
But when difficulties came,
lapho kodwa kufika izinto izikhathi ezilikhuni,
they forgot what they had promised.
Bakhohlwa ilokho ababekuthembisile.
And maybe we are the same.
Mhlambe nathi Nkosi siyefana nabo.
Maybe we surrendered our lives to thee.
Mhlambe nathi sinikele ngempilo zethu kuwe.
And we said, Lord, you reign in our lives.
Sathi Nkosi busa phezu kwethu.
But if things don't go with the way we think,
lapho izinto zingazahambi ngendlela besicabanga ngayo,
if we are disappointed,
lapho siyabantu abaphoxekile,
we forget our covenant we made with thee.
Bese sikhohlwa izethembiso nezivumelwano esazenza nawe.
Oh God, help us.
Nkulunkulu sisize.
That we may be true.
Ukuba ngisibe ngabantu abaseqinisweni.
And when we sing, I surrender all.
Lapho sicula sithi Nkosi sinikela ngakho konke.
That we mean it with all our heart.
Lokho Nkosi kube liqiniso ngenhliziyo zethu zonke.
As somebody said, oh, that'll be my grave.
Omunye Nkosi ashathi Nkosi mhlambe lokho impela kuyilithuna lami lelo.
That'll be my grave.
Yithuna lami kanye lona lelo.
If I surrender all.
Uma nginganikela ngakho konke.
And little did that person realize that's what it costs.
Nalo umuntu Nkosi aqonde ukuthi impela kubiza khona lokho.
It costs our grave.
Impela kubiza ithuna lethu.
It costs our life.
Kubiza impilo yethu.
Oh, may there be, and if it's only one amongst all of us who will accept that and crown thee as Lord and God, but grant that each and every one who is present this morning will say amen to that.
Nkosi, noma ngabe umuntu oyedwa ozothi mina Nkosi ngiyazinikela, nginikela ngakho konke futhi ngiyakwenza ube yinkosi nomsindisi wami. Kodwa Nkosi, bengaba kuhle kanjani ukuba sonke sisho sithi Nkosi, siyakuqhelisa, siyakuphakamisa, wena ngumsindisi wethu.
Amen.
Amen.